abobuyinza mu disitulikiti ya Arua banywezezza kaweefube ow'okusomesa abantu ku kabi ka Ebola n'okwetangira ekirwadde kino okulaba nga n'ate tekisaasaanyizibwa asomesa ku byobulamu eruddeeyo era nga mmemba ku kakiiko akalwanyisa ekirwadde kya Ebola Gaspard Rane agamba nti kino kigendereddemu okulaba nga n'ate abantu bonna bayiga bulungi n'okussa mu nkola amakubo ag'okwetangira oba okutangira ekirwadde kino kya Ebola era ng'okulinnya ku nfeete ekirwadde kino akulina kukulemberwa abantu bo bennyini. Okusinziira ku Ministry y'ebyobulamu Uganda yakawandiika abantu 19 abakakasiddwa okuba n'ekirwadde kino kya Ebola era nga 13 bakyali mu ddwaliro bana baasiibulwa ate babiri be baakafa ekirwadde kino. Arua ng'esala ensalo n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ekyali mu kabi akanene ddala olw'abantu abasala zippanya buli kaseera okwesogga mu ggwanga lyattu Uganda.